boy, pass me the weed, the bus is some real shit, nigga.
Hey. And I come walk a fresh time when I saw you, baby, I be looking to your eyes. Your hips don't lie. Age in funny, make when I get dog going like Susanna, only friend in Shanghai's. Hey. Just wanna tell you, ooh, I never feel how I feel to you, ooh, a bad man done confused, ooh, kati ya pesa na wewe to choose, ooh, ni kwambie na kupenda leo, takupenda kesho, tukikosa leo, tutapata kesho. Nakupenda leo, itakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho. Nakupenda leo, itakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho. I love you.
Nisikilize, nisikilize mpenzi we. Umosokani tena, oh. Onga yonga yonga yo. Matone ya maji ufata michirizi. Niondoe imani ambayo kulilinda penzi ni fundo la hirizi. Oh my oh my oh my oh. Shikiri ya gega unyama ya ufizi. Miwa yo ayo ayo. Kini acha wewe ntapata uchizi. Tane tane sikina yako mahaba. Tupeane hata kwa siku mara saba. Tane tane sikina yako mahaba.
Penzi wewe.
Tupeane
penzi wewe.
Hata kwa siku mara saba. Ooh, I never feel how I feel to you. Ooh, si a bad man boss so can confuse. Kati ya pesa na wewe to choose, choose. Uu ni kwambie na kupenda leo, ntakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo,
I love you.
Nakupenda kesho,
I love you.
Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo, itakupenda kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
Nakupenda leo,
takupenda
kesho. Tukikosa leo, tutapata kesho.
I love you.